Neville, dumelang hoseng tlelang. Re thabetse haholo ho kgutla ho le dumedisa hape ka lebitso le tletseng bokgoni bohle la morena Jesu. Tshepong ya hore le bile le veke e kgolo ya dithoriso tsa hae le mahlohonolo. Ha ke ne ke kena fela hoseng hona, ke ile ka kopana le moshanyana mono mme a mpha setshwantshwana sa lenyeloi le disitseng le lebetse bana ba babedi ba banyenyana. Mme ke ne ke sa tsebe hore e ne e le Dalton, moshanyana wa baha Dalton. Mme dibeke tse mmalwa tse fetileng kapa tse mmalwa, dibeke tse ka bang pedi tse fetileng, ho bile le ntate wa Mokreste, a qalla moradinyana wa hae eo e ne o so be Mokreste. A sa eme moleng wa ho rapellwa, mme moya o hallang wa bua, ke o fa ngwana hao. E ke yena moya teng hoseng hona o pholositswe mme o kolobetswe ka lebitso la morena Jesu, o dutse kalaneng jwalo fela ka ha moya o hallang o boletse. Mme bana ba bang ba dutse hohle ka nna tsohle. Ke a tseba lapa la Dalton le thabile. Le bona mofumadi e monyenyane eo ba rapeletseng lesea la hae Sontaha sa ho feta ho ne hopotse hore le tla shwa. Ke a bona lesala le rona hoseng hona mme re thabetse hono haholo kgaitsedi. Ba ne ba nahanne hore le ne le na le tshenyeho ya mesifa mme le ne le sena yona. Ka baka leo re leboha haholo. Ho bona metswalle yohle ya rona e kgabane. Ke sa hopola ha monna enwa mona a na tla ho nna puisano e ikgethileng kwa kwana Chautauqua ka nako e nngwe, ke a kgolwa e ne le yona. Ka ja breakfast le wena le mosadi wa hao le bana, ke dumela e, kapa wena le mosadi wa hao kapa bana e, le bona. Middletown, Manningtong, empa rona bohle, ke lebala bitso leo, ka baka leo, ke le bitsa fela Chautauqua, e monghadi. Bongata ba metswalle ya ka e meholo. Moina Charlie Cox le kgaitsedi Nelly ba teng hodimo mono, moo ebileng lehae la bobedi ho nna, mme a se letho ha e se hore le ka ba bana ba ka. Ke ye ke theohele mono, ke hona moo ke qetang nako ya ka e ngata ya ho iketla ke tlase mono. Ke setsomi se hlwahlwa ka ho fetisa Kentucky ha ke le Indiana. Mme ka baka leo Indiana mme Charlie, ke a o bolela ke hlolohetse e ka nka tshwasa tse mmalwa tsa dikarapa tseo kapa dibaso tse metsero pele ke nyolohela hodimo mono. Ke ikutlwa ruri e ka nka e mamela haholo. Moena Parnell pa Arnett ho tswa Carolina borwa. Le moena Che, ho na le batho ba bangata hona fela ho tswa dibakeng tse fapaneng ba keneng hoseng hona ho eta le rona. Re a tseba ha re na letho la botho ba ka mehla mona, re mpa re na le kopano le e mong le e mong. Nakong eo madi a Jesu Kreste mora Modimo a re hlatswang bokgopong bohle. Jwale re tshwarana le thuto e kgabane e babatse a fela. Mme re bonyane ke a tseba hore ke a e thabela, mme ke a tseba lona bohle le a e thabela hape. Ka nako e nngwe ke ye ke qale hara letsheare ho bua ka yona kapa ho bala ka yona. Ke nke temana tse ka bang pedi mme ke qale le ho haola le mangolo, mme ntho ya pele le a tseba ke se ke tlohile ho Genesis ho ya fihla ho tshimolo, ke ntse ke tswella. Mme le a tseba ke rata ho fumana nako moo re ka kenang bukeng ya Baheberu le ho nka fela jwalo ka Che ha setlha sa sesora se fihla jwalo ka lwe mohlomong ka mpha phato le a tseba le ho tswela jwalo ho fitela nako ya ho ya Mose e fihla. Bosiu bo bong le bo bong fela bukeng ya Baheberu kapa buke ya Exoda. Ka moo Modimo Exoda ka ho ntsha bana ba hae Egepeta leeto. Papiso e ntle haholo ya rona jwale ha re itukisetsa Exoda ya rona. Ke oho, ke ntho e ntle hakaka. Lengolo lohle le tlamana fela ha mmoho mme ke pale e le nngwe e kgolo. Jwale hoseng hona re ya, re sa ntse re le bukeng ya, re ne re tlilo nka kgaolo tsa pele tse tharo tsa buka ya Baefesi. Lengolo la Paulosi ba Efesi, mane Efesi ho leka ho hlomamisa kereke madulong. Mme pele fela re atamela, na re ka baballa motsotso o le mong kapa e mebedi thapelong pele re etsa hono. O morena Modimo wa rona, re tla ka pela sefatlhego sa hao jwale. Godima re hloka tokelo hakana le ao le jwalo, re tseba ho na le sehlabelo sa madi se emeng mono.
Cleansing us from all uncleanness and presenting us
se re hlatswa mogopong bohle le hore hlaisa pelang tate ho se sekodi ho se le thiba. not nothing that we can do to merit
this, but because that Jesus has done this for us,
empa ka oba Jesus arete ditse hona ri na makabiko ko betse go temba hai le libitsong la hai ka kaelo ya hore o tlo romela moyo wa halang seng hona pakeng tsa rona.
Mika ke se mo ithuti wa tuta modimo ka pa ho tseba ka mo le ngolo le hlophisang ka teng
empa ka tshiseo le o ba motlotlo ho utlwa moyo wa halang o tsamaya ho nna.
May it bless all of us together as we read the written word, that it might become to us life eternal. Grant it, Father, we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake.
Amen.
Amen. Now, I might say in here first that if any time that I might say something that would be disagreeable, not setting just right, maybe absolutely wrong to your teaching, or something that you could not agree with, I'm trusting the Holy Spirit that He'll make it so sweet and so sweet until there'll no be no offense at all. See, that it'll be through love and fellowship.
That's what
it's meant that way.
And this is the end of the sermon this Sunday.
I believe it was
Isaiah
66.
If anybody's got the tape yet,
I think they've got them in. You can have a rejected king. Now just a few days and we'll meet again at
Middletown, Ohio.
We want all the vacation stations to have time to be sure to meet with us at our expecting a great time of fellowship at
Middletown, Ohio.
Dr. Sullivan is the chairman, I think, of the committee, and there will be 5 nights of it. I'll be preaching as the guest speaker at the International Convention of the International Church. And then after that will be our own meeting from then on. We are at the stage of the 12th. But under the understanding that we may be another way after that, just
we all want to be led by the Spirit.
He does it in His time. I'm so glad to join hearts with
you.
And with the grace of God, have been privileged to view the land. Yesterday, people don't know what depressing times come to this type of ministry. I got real depressed. I said to
my
wife, I wish I could just go on. She said, why you say that, Bill? I said, I said, And if there be any stranger here, I trust that you do not. ke batla ha ba ntho ile teng ke o tshepa hala lo bolela nne
me o ne o tla nthusa kang ho bolela ntho ene e fosaetse ho dima hona le nnete e ngata ha kana hona rona ho ba ne re ke se bolela taba e phoso ka yona le ya bona ke nnete fela
no wonder I believe me ha o makase di dimela Paulo si o na nkele le ho dimo la boraro
me ya bona ntho tseo ana sa lokela ho bua ka tsona
Isati lele are maso hai so boni
tsebe hai so uti ka palea ele ho fihlela pelo ya motho seo modimo ana le sona boloketseng ba moratang
oh re phila fela
re phila sekoting sa kubu ya matlakala mona ke pheto
ho tuma di thule e tletseng
ya musi o kubelang ho tswa ditshileng
even if we are not contaminated with ourselves we are living in it where the smoke is coming from smoking embers of sin that horrible contaminated smell of smoke coming up through our filth and you get a breath of it
me o ha hlamele me wa hutlisa ke sa opola ke ne ke letse o thewala new albany ka se ho ka sa strada sa 8 mo thutubuli ya khale ene ile teng me ke ne ke letse o bokela teng ho bala dimitara me ke ne ke tsara hatsa tsile o le fihla tsile ya le shume rubedi ha ke ne ke letse o di ho di bala ka se mono ho ba ke ne ke tlo ngkhela le phoka leo le lebe Nyao le joalo mono robetse ditopotsa di khoto le dintsha lento engwe le engwe le a tseba tsene di kunkela mimusi o wa khale o kubella mono ho yo joalo le joalo ke se o bophelo bona bo papiswa ne sona bo gabane ba bo
just a smoldering
sibe se kunkela mfela le phukaleng khang ho tswa hohle joalo ka yona ha o bua smoeng
But all where the wind is blowing free and everything is lovely and peace and joy and eternal life, just a
cross
river, but we're in a river. So let's not just let the river get over there, let's bring everyone with us, let's bring everyone. And now the purpose of these lessons is to anchor those that
Wale
are already coming across the land.
Yeah.
The purpose of the studying this book of Ephesians is to positionally place
Morero
the church
ena, buka ena ya ba efesi,
absolutely stands in
madilong,
Christ.
Ruri ka o Kreste.
It is a type of the Old Testament in the book of Joshua.
Mo Joshua Island
aaba.
Re tsarane le yona sonta se tikile. Mo Joshua aabe se munna emu le emu le fat.
And you done it by inspiration. How Moses was brought to the people. Kamo Moshe anen a ntshitse batho e gepeta e ye liki.
Ntle le ba fase ba ka mo modimo anen a tshepisitse dilemo tse magolo a mane tse latelang. Ka ba magolo a mane a dilemo pele. Hore o taba ke nyane se bakeng le fatse le le tle go lla le bese di notes
and Moses led the children of Israel Moses
ya tata isa bana ba Israel hantle o fika le fatse empa a se ke a ba tshidisa
and Jesus to the spiritual
ni Jesus ho ba tuba moya ba tumba yemba re tshepise moya o halala ho tloa qalo
Jesus led us Jesus o re tsamaise o fikela tshepiso A Holy Spirit
Empa moyo wa halang utlile jole ka Joshua onka bolaudi hutwa mo le wetsa maisa lo etella pele lo rua le fatse ka pa ho rua kereke re fumana hore ho latela motheo he hore wa rona jwa le mona ke hona mo mo hlomong batho ba kana hana ngore ke khosaetse le o le ka o khesa ba yena ha ke jwalo modimo ke le moahlodi wa ka ha ke jwalo le ya bona
I'm only trying to impact the fellowship and to
agent every neat le abone
we have chosen leaders of man getile baetapile ba batho ho ina le ho etella baetapile
ketelo pile tsa moya o halalelang
e batlile hore motho
are abele kabelo ya rona le hore tsa maisa
denominations like uteo tema bicho jela ka methodist baptist presbyterian lutheran
church of christ pentecostal uteo tse papa nntse mabicho ho be a mogatlo jwalo ka mohlala mirilatela hono Empa re ya ha o se baka bibeleng mo re lokelang ho etsa hono. Ha o le sehlo se le seng sa lengolo bibeleng yohle ya Modimo mo a kileng a hlokisa kereke kapa mo a kileng a bua ka mokgatlo. Ha o se baka se le seng ka bibeleng ha e se o ba kgahlano le ona ka mehla. Ha batle ha re ka ipapisa jwalo ka dintho tsa lefatshe. O re batla re kgetheile re beeletswe ka thoko. Ga ke bolele ho tswa tseleng ka moo re yeng re
bua.
Empa ke bolela ho ba batho ba bitsitsweng. Setšhaba se halalelang se hlonolofetseng ho phela maphelo a ka hodima sekgobo.
Itshwara,
o itshwara ha rona jwalo ka ana ka etsa ho sebetsa ka ho rona. O ba re mosebetsi wa hae re bopetswe ho Kreste Jesu mosebetsing e molemo. Jwale laboraro bosiu bongata ba lona bone bo le siyo laboraro bosiu. Empa re ile ra kena ho ya gola ke temane ya boraro kapa yona tjhe ke temane ya bohlano.
Unto the adoption of
ho pewa bana kapa tlhomamiso ya batho. Ka moo Modimo ho leka ho hlomamisa batho ba hae. Mme ha Modimo a beya e mong he o kereke yohle e leka ho tshwana le motho eo ho fumana dintho tsa mofuta o mong ho etsa ntho e tshwanang.
We are cut out different, we're made different. We are nature
different. Re mmile ka mogwa o fapaneng, re entse ka o fapana, re filwe thao tse fapaneng, re hlomamiswa madilong ka o fapana. Emo le emo bakeng sa mosebetsi o fapaneng. Mohlomong emo bakeng sa mosebetsi o monyenyane, emo bakeng sa mosebetsi o moholo. Ke a kgolwa ne le Dafita kapa emo wa profeta ke a lebala jwale.
I would rather be a doormat at the house of the Lord.
Ya itseng ho dula mathuleng a ntlo ya morena. Ke o rata ho feta ho dula ditenteng le ba ho. Jwale re tla ema motsotswana hodima peo ya bana. Temane ya bohlano ho leka ho theoha ho fitlhela moo re ka kgonang ka yona.
But I remember the theme.
Empa jwale hopola mokotaba hodima hlomamiso ka botlalo. Ke ba bakae ba e utlwisisang a re utlweng ha le bua le lentswe leng ho hlomamisa mmele wa Jesu Kreste madulong ka ho Kreste o moya o halalelang o re etellang pele ke lona bao he jwale re tshwere la bona o re hlomamisa madulong buka ya baefese ke o etsa hono. Le hlokomela moruti enwa e moholo Paulus.
Ntho
ya pele eo a etsang ke ho thefula mohopolo wohle wa hoa. Ho thefula kaofela mohopolo wa ho ba mokreste kajeno mme o sanekile mme tsatsi le latelang Modimo o ntswile mme tsatsi le latelang ke kgutlile hape. Ke mepoto eo. Jwale hona ke buka ena ha ya lebiswa thuteng ya boevangeli therong tsa evangeli ha nke ke ama taba ena ntle kwana e lebisa taba ena ho kereke hoba Paulosi o ile a e lebisa ho bahalaledi bao ba bitsitseng ba bolokileng mme ba tlatsitswe le ho behelwa ka thoko mme ba le ka ho moya o halalang ba se ba le ka hara lefatshe la kanana. O leka ho ba bolella ntho ya pele ntsha mohopolong wa lona hore le tla lahleha le hore le tla etsa hona mme le tshwile hona. Se tshwen letho hoba o leka ho le bolella mo le leng teng hore le mang ka moo le emeng ka teng. Jwale o ka nna wa etsa dintho ka phoso mme nako le nako ha o etsa ntho e phoso o tla lefeletsa.
Yes, mohadi ka kotula seo se jetseng empa ha o moya amanang teng le pholoho ya hao.
Ha o tsetswe ke moya wa Modimo o na le bophelo bo sa feleng mme o keke wa swa jwalo ka ha Modimo a keke a swa. O karolo ya Modimo o mora wa Modimo. ke tswetse ke le lebrand o kana wa ntsha lebitso le itseng empa go keke gankamowa le letlo ke sa lebrand ke tswetse ke lebrand ke tla nne ke be brand ka metlha nka tlhoka sebopeo ka tsatsi le leng ke gonyeditse ke atritis go swatlhamana le go tlathega go fitlhela ke tshwana le phoofolo empa ke tla nne ke be brand gobane madi a brand a ka gare ke seo o leng sona.
And as long as God has made you, I'm not talking to those that are in Christ.
How do you join Christ?
By one Spirit.
Come, Rita John, Rikena John, Apollo Tiamenti, the Hanana Luna Hakaka, Mabaptist, the Luna Church of Christ.
Not by water baptism, by
the Apollo Tiamenti, Leon Lake.
1 Corinthians 12 said, by
Magorinta Bapini, what is Shimanan to Medi, Ibulet, come where only moon, where all Hallelang, Riken Wakaharam Midu,
oh, and are just as safe as
every Bulikay, the Jolakam Midu, oh, Ubulikay. Modimo wa wetsepisi
Modimo
no ka mo ahlula hape joang ha ile mo a ile Calvary ha na nyulwela kholkhota u ile a otwa ho tikikwa a keke a fodisa a sa khone le ho bua le ntse ho hang go ba ho bani
he had the sins of
one a jere di bitso tsa le fatsi ho dimo.
Not because that he was a sinner, but he was a sinner.
Isu ba ile mo empa a etswa sibi ba ke saka le wena.
All the sins of the world
are messed up on his shoulders.
And God was not punishing his son. He was punishing
his
sin.
See how hard it was.
He was making a propitiation. He was making a way
to escape from the wrath of God by his Father who knows will come.
We're
going
to get into that in a minute.
Now,
then when you're by one Spirit, we're baptized into that body of the Spirit, which is Christ, and we are saved by the Christ. Now that's where it seems to strangely strike
the Armenians.
That they are
at the
deuce
of the Spirit, and something.
How can it be by two things or the same time? It's
either
by grace or by work. It can't be by the same
way
or by
grace.
It's
got to
be by the
same way.
It's I just can't. That's my
mistake.
I always miss grace all over the
house. I said, how soka go sana a tsuri ha o sonke tse letho ha ke ha o ntole engwe e o ke amana le wena ka yona ha ba o e soka ke ka etsa le ya o le jwalo mo hao
because that you I needed
saving. O silito le ka mpulusa ngo silito le nka iketsa lona ngeke ka gona o ipolosa le letho empa ke hloka pulusa ho ba ke ne ke dumela ho modimo.
God's any son
Inside of him was the same figure.
That was all.
Empa ka o bani ne le mophulusi ine le mta asina le nyoloi asina litho ho se litho ha isi yena ka sibili a le teng ka bo yena ho se litho le teng ha isi mudimo.
But being that he was God,
empa ka ha ene le mudimo iba o tshwanetse o ba le ntho e mo rapelang goba a ne a rata o humamelwa. Mme botho ba gae ka sebele ba bopa dibupuwa go mo humamela. Jwale ka nakwana a re ameng gape go se o kae jwale ga re no fika nthong eo jwale empa le tla e fumana taping empa ka o ba e ne e le modimo a etsa manyoloi mme manyoloi a mo humamela. Manyoloi a santse a mo humamela. Fela manyoloi a emang pela sefatlho sa modimo a na le disete tse tsheletseng tsa maphio a tsheletseng. A na le a mabedi oduma difatlhego tsa ona a mabedi maotong a ona mme a fofa ka mabedi ka pela sefatlho sa gae a hweletsa motshiare le bosigo o a halalela o a halalela o a halalela morena modimo ya maatla otlhe. Ke seo lengolo le se bolelang a ne a mo humamela. Jwale go ha bopa ntho e nngwe go mo humamela.
Then inside of him was an attribute.
Jwale he ka o yena e le bokgethego ba mophulusi go ne o katla jwang gore se seng sa dipua tseo ga e le moo go ne o se sedi kapa go se megopolo ya sedi go ne o katla jwang gore se seng sa tsona se latlhege go ne o keke ga etso ka ona go ne o loketse o be le ntho e tswang e ne e ka latlhega e le gore tla e be mophulusi ka gare o yena e le mofodisi a le a dumela gore ke mophulusi e a dumela gore ke mofodisi empa o ka thweng gola go ne o se letho o pholosa kapa o fodisa ya bona go ne o loketse o ba le ntho e tswang ka mokgwa oo ka gona jwale ga ka a etsa ka mokgwa oo empa a beya motho le seukwa sena le boikgethelo bo o lokololileng ga o ka ja gona o tla phela ga o ja gwane o tla šwa mme motho yo mong le yo mong ya a fitlha lefatsheng o dutse le ntho yona eo modimo ka boitsebelo pele ba gae a tseba ke mang ya tla gona le yana sa tlo gona ga e ba modimo ka goba potso ile a botsa ke moithuti wa thuto ya modimo maobane go nna yana ntse a etsela ditshebeletso kapa ga a na utlwa
tape
gathwe potso e le nngwe a re jwale he na modimo o gotlhe jwale he a re a ka ba gotlhe na ka re ga gotlhe ka moo lentswe leo le buang ka bogotlhe e ke se be tlholego mme gape a ba gotlhe. Ga e ba a le gotlhe o baneng o ka rapelela moya o o halalelang ga e ba a le gotlhe o tla tsie lepatso le leng le leng sekgutlho le soba sele e nngwe le e nngwe mothapo ntho e nngwe le e nngwe e e leng teng ka re o baneng a ile a tsomana le moshe ga e ba a le gotlhe pheletsong o baneng a ile a matha a ya godimo le tlase tshimo ya Eden a hweletsa adama adama o kae ga e ba a le gotlhe o gotlhe ka o ba a tletse tsebo yotlhe. O tseba tsotlhe goba a tlhoka pheletso go tlhoka pheletso go mo etsa ya gotlhe ka goba gotlhe le gona go tlhoka pheletso jwale he o dutse magodimong o na le moo a dulang goba ke tlholego empa ka go tlhoka pheletso jwale o tletse tsebo yotlhe o tseba nako le nako ga leitlho la ntsintsi le panya o tseba notsi e nngwe le e nngwe mo e kenang teng kgegeng go fumana magea a yona o tseba serobe le ka seng se e dulang sefateng o tseba mogopolo o mo le o mo o ka kelelong ya gago ka goba a tlhoka pheletso le o tseba tsotlhe ke ore ga a tlhoke pheletso fela o tsebo yotlhe o tseba dintho tsotlhe empa ke tlholego modimo ke tlholego mme tlholegong ena ga kala ga tswa dintho tsena mme sebe ke boletse bosing bo bong sebe ga se tlholo ga o letho le tlhobileng ga e se phethagalo modimo o tlhotse dintho tsotlhe ke lokile sebe ga se tlholo o ye gothe tshwe ke yona tlholo ya sebe eo le utlwile polelo eo empa ke phoso sebe go na le motlhodi a le mong fela ke modimo. Modimo o ne ke ke a tlhola sebe goba o a halalela mme ga o letho ka o yena go se etsa sebe ke kgopamisa e seng tlholo empa ke kgopamisa bofebe ke ketso e loketseng e kgopamisitsweng leshano ke nnete e boletsweng ka phoso sebe sefe kapa sefe sebe sefe kapa sefe ke toka e kgopamisitsweng
God sat. He's already manifested himself as a Savior.
He's a healer.
And he has a purpose, and his purpose was to make a picture that would love me and would make him happy. And he was a creature now. And then God looked down through the stream of time and saw every man that was saved. Therefore, if he by foreknowledge knew that he would be saved, would he be predestinated?
So the word's not
so bad. Remember last Wednesday night? No.
We condemn him because he's a Christian.
That's right.
If he's been changed, he's been changed.
But because he is a sinner, that's what
Then adoption.
Intano ba peo ya bana somami. Jwale modimo e o etsa hona time. Ni jwale hanga fitse taba ena holona. Re tla tala hantla o tswella jwale ke mane ya bohlano ke batla ho e bala. O bana le raton la ona. O no re re pili hore be ya bana ba ona ka Jesu Kriste. Ka ketso ya buithatelo ba ona ka sibili sa hae.
It's God's pleasure to do his will.
Ke buithatelo ba modimo ho etsa thato ya hae. Ho bea bana ho hlomamisa. Jwale o etsang ho hlomamisa kereke ya hae. Pele a bitsa kereke ya hae.
Methodist,
Presbyterian, Luther, Baptist, ho ba bitsa. Yaba o etsang ho romela moya o halalelang le ho ba fa kololetso ya moya o
halalelang.
Ke batla lona ma Pentecosta le ntshe taba ena pelong tsa lona.
Pentecost is not a denomination.
Amen.
Pentecost has put your elevation. Pentecost I give you peace.
It's the Holy Ghost.
Kim Moya o Halalela.
It's not an organization.
Asimuha.
You could organize a whole house.
A keke a emela na le hona joale le na le mogato o le ubitsang hono empa moya halang o tswela ntle hantle le o tswela le ditse mo le lenteng hantle le o tswela pele ka o sephetse le ya bona.
Pentecost is not an organization.
Pentecost a se mogato. Pentecost ke boiphihlelo. Ni hape modimo o file bana ba ona tswalo e ntšha ka kolobetso ya moya o halalelang. Ba fihla haufi le yona hantle ga ba ne ba itlhwekisa ka bonazare pilgrim holiness ya ba go kenwa boiphihlelong ba pentecosta kapa kololetso ya moya o halalelang kgutisetso ya dineo ba tswela pele go bua ka maleme le go fetola maleme le go fua dineo tsa diphodiso le metlholo le dipontsho le meka tsa qala go tsamaya le bona. Jwale ke bana ba modimo ba madulong ka o Kreste ba fetoa bana ka tswalo le tswalo e ntšha le tshukolowe ka bo yona ke moya o
halalelang.
Le o sukolowa ga o ese o sukolowe pele o fumana moya o halalelang. Ke se e boletsweng ke lengolo. Jesu o boleletse Petros go tsa mang kapa mang le e mongwe bala lengolo la gago ile a bewa ya lokileng ka go dumela go morena Jesu go ba molatedi moapostola. Jesu mo file dinotlolo tsa mmuso mme Johane wa leshomele tse supileng temana leshomele tse supileng o ba galaleditso go ba fa maatla go ba roma go bolela ka matemona le dintho go ba galaletsa o ba galaletse ntate ka lentswe la gago. Lentswe la gago ke
nnete.
Ke ikgalaletsa bona ke le leng la mantswe a monate ka go fetisa nkileng ka le utlwa. Ntate ke ikgalaletsa bona. Na le a tseba gore o na e na le tokelo ya go ba le lelapa e ne e le motho. Le a tseba gele o na e na le tokelo ya go ba le mosadi e ne e le monna. A e na le tokelo dinthong tsena tsotlhe.
But he said, Father, I sanctify myself for their sake.
Empa a re ntate ke ikgalaletsa bona ke a ikgalaletsa.
I talked to a little preacher yesterday.
Ke kopile le morerinyana maobane. Ke tla morerela masimo a mmalwa godimo mona mmileng. Mme ka mmotsa ka nthwana e itseng a re, ee moena Branham, empa bongata ba batho ba ka ga bo dumele nthong eo. A re bongata ba bona ke batho ba molao na, ee moena ga a dumele taba eo. Empa a re ka baka la bona, o ke ne ke batla go mo kopela molala wa hae. Ka baka la bona le bona ke ikgalaletsa bona. Jesu o na kwetlisa bana ba leshome le metso mmedi gore ka banna ba ba leshome le metso mmedi ba tle ba ise evangeli lefatshe.
Mme
a re ke ikgalaletsa bona. Itlhophele moaelane wa gago bakeng sa motho e mong o sele e seng ka o etsa tokolo ya lona tshireletso. Paulosi o itsalo empa o ikgalaletse. Hlompheyang tikologo ka mokgwa o tshwanela mokeresete wa magontle. Ditlwaelano tsa lona di bentle ga o kopana le sera sa gago ikgalaletse sona o sa tsebe se o ka tshwang o se entse. Jwale tlhomamiso ya mora ntlho ya pele goba mora a kene e ba mora. Empa jwale re fumana gore boitshwaro ba gae ke bona bo mo lokisetsang peo ya mora gore na o itlhomphile gantle kapa chen. Mme ke bopentecosta jwale nke ke le bontshe gore pentecosta ga se phutheo e le bitse. Ke mabaptisi a makae ka mona bao e ne le mabaptisi ba amoetse moya o halalang a re bone letsoho la gago le ya bone. Ke mamethodisi a makae ba ka mo ba amoetse moya o halalang phamisa letsoho la gago. Ke manazare a makae ka mo ba amoetse moya o halalang phamisa letsoho la gago.
Presbyterian
amoetse moya o halalang le ya bone. Luthere kapa phuteo tse dintse mabitso tseo e neng e se pentecosta pele go gang e le ditho fela tsa phuteo e itseng e le bitso ba amoetse moya o halalang a re bone letsoho la gago le ya bone.
Ga o le jalo he pentecosta se phuteo e le bitso ke boiphihlelo.
Jwale modimo o le kentse ka mmeleng wa Kreste jwale o etsang goba o ipake go ikgalaletsa ka boitshwaro ba gago bo botlhe go ba le kutlo go moya o halalelang go sa tsotele se neng se bolelwa ke lefatshe. Ke tla gotlha taba ena ka thata ruri le ya bone goba ha ke ke mi se tsa hore e gwahlale ke ka ka go go hle listen listen ruri le se o yetse le bona
don't really think that I'm
listen ho pole ruri hore ke khop ha ke batle ho ba jwalo
what worries me is to take people and preach so en khatatsang
ke ho nka batho le ho ba rarela nnete ena e rometsweng simodimo mme ba gutle hantle le hona baduli ba etsa ntho e tshwanang le ho bolela hore ba na le moya o halalelang taba eo e ka e ya o katla wa bona molato ke ba gutle hantle hape le ho etsa ntho e tshwanang
The children of Israel, they wanted a king.
Jalo ka bana ba Israele, ba ne ba batla morena, hore morena eno a tle a ba buse. Le ho etsa hore ba itshware jwalo ka ba Amore, le ba Amaleke, le ba Filista.
Do you know, ladies, that it's wrong to wear slacks?
Na le a tseba mafumahadi, ho phoso ho tena dileke.
Do you know that?
Le tseba taba eo.
You know what's wrong? Na le a tseba
ho phoso ho kuta ditlola tsa moriri wa lona.
Do you know what's wrong? Now I see my opposite Mushompei, who and I hold to the pile, Kautuba,
Louis Sarakamo, Yeta.
Do you know what's wrong? Now I see my opposite Rusibi Munawala Palahao.
I'm a Sadua, how I tell like my beating and Akhalin for our Hutumelet, I can't show any money. Homie Uri, eh, who's Sita Pilia how? Muradua, get a hooter hunter happy.
Do you know you, how can you? Now what's in the house? Okawa Mudisa and Kamu Jimu Juan,
what's a holy Lubusan Kuya how?
Exactly right.
The hunter how?
Do you know, sister, that your husband is not only your husband, but he is your
leader? God said so. God said so.
Because that the husband was not deceived, the woman was deceived.
And you preachers are continuing to make women pastors and preachers and preachers and preachers and preachers and preachers.
You continually, you are
going to be in the Bible.
I don't expect scripture for it in the Bible. I want an archbishop or somebody
who
shall not be more than anybody else that they have ever baptized in the name of the Lord. I want an archbishop.
Ke batla motho a mponse mo mang kapa mang a kolobetseng ka mokgwa o mong ntle le ka lebitso la Jesu empa Johane o ne a sa o kolobetse ba ne ba kolobeditse o dumeleng hore o tlatla empa ba sa tsebe hore e ne e le mang empa hang fela o baba elele seo ba ne ba loketse o tla kolobetswa gape ka lebitso la Jesu Kriste ke batla motho a
The assemblies of God, the other preachers, the assemblies of God, Barry Babang,
Baptist Presbyterian, them to Emulyungwe, Hababat, Habatu Wakayo.
I want to see the scripture. And then I'm a fanatic, huh?
I'm a fanatic. I'm not registered with him. We register some Mautu, Litapa. Oh, Go about a fit a moon that you know, you see the avatar, Morena Kilakilama Kalbitula Hau, Yen Central, Emily Emu Kalbitula Hau, but Saratan Police, Soka, Bula F and Heavy Kalaka Matemona,
and G say, get away from here.
Mijas or Kamona, I get with Sibum, we kake.
Is he that doeth the will of my God?
Yeah, it's Antato Yanka. Hubanim, but was I born? Velikati, what about your host?
And I don't mean it.
Me Hakiai, Hakiai, Revel out, Tunka, Hakiai, Likanya Dualu.
But brother,
Impamuena Kiki, Huna Ikare, Rinakunya Ketel.
And God is adopting. Nimujim Obeabana,
Oshoma Missa Madulu and Kakereken, Melua Creste, Bahai. Wale ho ke se bile ba bangata holo a taba ya mona ke ka obulela se o kalo o re ho che o ka ba le palo e holo empa o bile le ni mo tedi ke di tetse le seng ho ba ntsha teng ha o kula ntswe ka ba teng ne re tlang kwa le bona ha mmo ba mmalo fela ba bona le ya bona
le ba tshe ho lo ya lona ka pele
Look yourself over and see what's going on. See, that's what's the matter. I know that's
what's hard.
But brother, it's a true thing. It's called spiritual
adoption. We should be so honest.
re ketse re be re tsamaya motsheare le bosiu ga o ntho e loketseng o ka re thibela
mme re loketse
o ba mosaga kana le pelonolo le bonolo le o tshwana le kereste maphelong a ro go tlhokega bophelo ba letsatsi ka leng jesu o itse le mogang digatlha tsa na ka moo di melang ka teng di otlang di sebetsang ya o le jalo ke re go lona esita le salomone ganyeng yose ya gae ga ka ba ba le seaparo se jalo ka sa e nngwe ya tsona salomone o ne a e na le diaparo tse neng di kgabisitse ka silika e ntle le meloo le dintho empa hoo ga o a ka oa ga se seo a neng a bua ka sona gore sekgata se tletse mmele se loketse o sebetsa motsheare le bosio gobaneng o batla go fitlha mo qetelelong e nyenyane ya mola e kare ga ba lotlileng ba bolokega ka thata o tla ema kae moetsa didi eo ke mohetseng le ba gopa motho ya utlwang lentse mme a gane o tsamaya go lona jwale e be re tlaetsang le a bone jwale gono jwale ena ke kereke ya rona motlhomo re na le baeti ba bane kapa ba batlhano pakeng tsa rona empa ena ke kereke ke a le ruta gona go kena thaping ke batla gore batho ba mamelang dithaping gopolang taba ena e lebiswa kerekeng yaka kwana batho ntle kwana ke leka o ba monna a itshwereng go ka ba bolelela gono go leka o kgema mo bosieng ba megopolo ya bona ya lebese le bonolo empa ga o fitlha ruri go bee nnetefatshe a re e beeng peo ya bana go tlhomamisa madulo ba o kae mpontshe mo ba leng teng modimo o bisetsa bana ba gae ka thoko ka ponagae ga ba tlameya go bua lentse le le leng ka yone le ka bona gore ntho e nngwe e etsagetse go tlhomamisa morao wa gae madulo go mo beya tlhomaganyo gantle mo le dintho tsona tseo o bolaoding ga kalo fela lentse la gae le tshwana gantle le la arekanyo loi go feta morao ne a bewa go bewa sebakeng se phameng a dudisi mono go fetole diaparo tsa gae go fetole mmala wa gae ntate a epe pitso gore enwa ke mora wa ka go tloa ka jeno ke mmusisi ke morenana o dima maruo a ka gotlhe tsotlhe tse go nna ke tsa gae ke gante gomme gape re ka gutlhela nthong yona eo ela ela elohim elohim le a bona mo a leng teng ka boena le go gutlela go jehofa ya bopileng go gong a fa motho puso godima lefatshe re emetseng diponagatso lefatshe le a fielwa a re theoleng go yona mme re lebaleng olokile re re pele re ya re beya bana ba ona ka ketso ya boithatelo ba ona ka sebele e tle e be thoriso ya ganya ya mogau wa ona mogau wa gae ke eng pele morao kwana ga e ne e soo beng tate mogau wa gae lerato la gae a ipopela ngwana re tle re rerele go ya bewa bana e tla e be tshoriso ya mogau wa gae le a bone o o re amogetseng ka ona go motho moratuwa e leng kereste re tle re amogele jwang ka yena re kena jwang ka o yena ka moya o le mong botlhe ba kolobetswa ka o yena mamelang ke ka o yena re na le topollo re na le topollo ka wona madi a gae tshwarelo ya DITSHITO o ka kgona jwang go rera boitshwarelo pele ba kgetho ya modimo e sa le pele le go bewa ntle le gore go be le tefetso ya sebe kaekae gobaneng o le jalo tatsi le leng le leng o etsa phoso tatsi le leng le leng o a sitwa empa ga o tsotse la bobedi monna kapa mosadi gang fela ga o etsa phoso modimo o a tseba o a e swabela o ka ema pontsheng ya tonagolo rosel kapa motho e mong fela le gore ke phoso modimo o ntshwarele gona gobaneng mme ke gona mo tefetso ya madi e a elelelwa gono ke EIPE moetsa dibe ke moetsa dibe ga etse dibe empa kereke e etsa dibe go sitwa go tlelwa ke mogopolo o phoso tshikamelo e fosaetseng golo go thea go tsherema jwale ka ngwana e monyenyane ya tsamayang go leka o ithuta o tsamaya ga e se o tsebe mokgwa o tsamaya gantle goba ke mošanyana e monyenyane empa re na le letsole e nanabelang ga e ba re gore phamisa le gore tisa le gore gato ena o gate tsena mora ha ke are phamisa mme are patlosa ka o ba re entse phoso ha re shapele lefu go ba re le ka o tsamaya o re rata jolo ka rata bana ba rona ntate wa mogontsha ke ka shashala ngwana hae ha le ka o tsamaya ha wela fatshe ina maka letsole le golo le maatla mo phamisi o nka matsoo ao a mabedi a motshware le gore ke etse tsena mora tsamaya tsena ke ka moo modimo a sebetsa ka kereke ya hae. We nama le ho mo phamisa le hore tsamaya tsena mora ke bona o se bui jwalo e bue tsena ha ke na se bule ba ke kereke na hona hore na hwane hore o e bue tsena abu hona yena a lentse ga ka le rera o dile le yona hantle tsamaya le yona dula le yona hantle o se nna se seo batho ba se buang dula le yona hantle tsamaya tsena mokgwa o hata kgato tsa gago ke yona dibe tsa rona tefetso lerato bakeng sa dibe tsa rona go seng jalo re ne re sa tlo ba le monyetla ka moo re ka ankorang fela mantsweng ao ka monwano wa mohau wa hae o modimo o re atiseditseng go atisetsa keng o gidi mo a re atiseditseng dikubuhadi tsa
one
o re atiseditseng ngona ka botlhale botlhe le ka kelello kelello botlhale botlhe o re atiseditse tsona ka botlhale botlhe e seng ba lefatshe botlhale ba lefatshe ke botlhanya go yena mme botlhale ba modimo ke botlhanya go lefatshe jalo ka motsheare le bosenyi e nngwe ga e dumelane le e nngwe empa ga letsatsi le tala le tšhaba le motsheare o fisa bosio bo phasaphasa go tswa sebakeng se seng go ya o se seng mme ga lesedi la efankgedi le talela go kena dintsho tsele tsa lefatshe di talela go nyamela mme go o etsang wa tisa mahlasedi a letsatsi baneng ba gae go tsamaya moyeng go tsamaiswa ke moya wa modimo go atisetswa mogaung wa gae ka kelelo yotlhe le botlhale kutlwisiso le masele a o tseba mokgwa wa o tsamaya ga o bona gore e phoso tlhokomela se o sietsang ka moo ga o bona gore e phoso tlhokomela ka moo o e atamelang ka teng kelello atamela gagolo godisea gore o tseba mokgwa wa o e atamela botlhale jwalo ka noa go tlhoka mano jwale ka lebagorwana ke seo jesu a se boletseng o tsena ke dikaka tsa gauta metswalle o tla tleta letsatsi ka morago go letsatsi nna ga dintle kelello botlhale o re adiseditse tsona go tshela e seng go re gela ka gaba e tletseng empa go nkile fosolo e golo e phakang le go nna go thesemetswa jwalo go re atisetsa botlhale ka monono wa kelello ya gae o mogau o mokakang molodi o monatenate jwale o re atiseditse ngona ka botlhale botlhe kelello yotlhe
having made known to us the mystery
wa re tsibisa sephiri sa thato ya ona
who's he talking to
o bua le mang phutheo tse mabitso ka kokotlhe bana beso le segopole ga ke katla phutheo tsa lona tse mabitso ga ke etse jwalo ke leka go le bolela gore ebile phoso le go talele jesu o itse yang le bolela efankgedi re tloile ra etsa phutheo tse mabitso ke ka gona re senang ngona re setse botlhale ba batho morago gola calvin a naka tsoa fela ga se gale a holo ga ke ne ke eme pela lebitla la monna e mogolo motlhabuli e mogolo mme ka nagana e ne e le monna e mogolo ga kakang e le yena e ne e le John Wesley
mme ka nagana
gola John Wesley a ka tsoa lebitleng la gae ka jeno le o bona maemo a kereke ya gae o ne a tla sobela lebitso la gae John Wesley ne e le monna ya bo borapedi lakabe la mollo le ogilweng ka mo a e bitsitseng John Wesley ne e le monna ya halalang yena dumela go modimo le o tsamaya gato ka gato ka mora gae empa goba John a swe ba re re tla etsisa John kereke re tlebebe le kereke mme re tla e bitsa kereke ya methodist ka baka la mokgwa wa gae wa galaletso jalo ka mosebetsi wa bobedi wa mogau yawa ba etsa kereke mme ka jeno banna bao ba kereke ba latola ntho ka nngwe eo John Wesley a na e emetse. John Wesley o ne a rera pholisi ya galalela. John Wesley o ne a dumela kolobetsong ya moya. John Wesley o ne a dumela kgutlisetsong ya dineo. John Wesley, Martin Luther, bongata ba banna bao ba baholo ba buile ka maleme le o fetola. Mme ka jeno ga o ka bua ka maleme ka kerekeng ya Methodist kapa kereke ya Luthere ba tla go raela ka ntle o monyana. Molato keng? Gantle fela nakong ya o re loketseng re be re tlhomamisa bara. Molato keng? Ba moetse ntho e nngwe e sele goba ba sa tsebe sephiri sa Modimo. Mme ba keke ba se tseba ka seminari anke ke ba le ntho e nngwe mona na o ituketse. Ke gantle ga re phetleng ke na le ntho e ngotsweng mona. A re fumaneng ka mo Paulos jale mona jale moruti wa molaetsa ona ke enwa a re fetele mo diketso wa borobonte bana ba tlhano motsotso fela.
Listen to how Paul got this revelation, whatever happened. Now in Acts 9 we start reading like this. It's a Sunday school play, so why not read it?
Let's see be saying hi back to you. Empa Saule o ne a santse a bifetse ho sokela. O mojulenyana eo ya nkwe kgopo ya mabifi a tlokomang ya lunya. O bolayang barutwa ba morena. A ya homo priesta e moholo. A kopa mangolo ho yena a ngollwang sinagoge ya Damascus. Hore e tle re ha ka fumana ba bang. E tla ya batsoma. Ha fela nka ba fumana moshanya. Ke re ke tla ba etsang. Le ya bona ha fela nka ba fumana.
But he was predestinated.
Empa o na rerilwe pe. O tseba jwang hore smokola ka seo sa jwala tlase mona ha se a rerelwa bophelong. O tseba jwang hore mohlwahlwala sefata e o sa moisi. O tseba jwang hore tumedisonyana ya letsoho le o mo memela kerekeng ho keke ho mo fetola mohalalodi wa Modimo kwa naganye ke neng. O tseba jwang ha se ena ke sona seo re sa se tsebeng empa ke tshwanelo ya rona. Jale ka motshwasi wa ditlhapi ya latlhela netlowa lewatleng mme a le huli a ntsha dihohoana tlhapi megoditswana diogo tsa metsi le ntho e nngwe le e nngwe empa tse ding tsa tsona e le tlhapi. O ne a sa tsebe ompile a latlhela letloa fela ke seo re se etsang. Elang Paulos tlhoko o kope mangolo ho yena a ngolwa masina go a Damascus hore tle re ha fumana ba bang ba thuto ena ya le banna kapa basadi a ba tlame mme a tle le bona Jerusalem. Mwena ruru na go hlaetse. A re asaya asa atametse Damascus a tswale sedile tsang le hodimong le tela ga ka mopriesta a nyelwa ka tsela ngaka F.F. Jones mme a re ho yena o hloka boiphihlelo ba seminari jwale mora mme ke a dumela Modimo a ka o sebedisa jwale na ke ke ya ba lengolo le shebalang le tshosa leo ho lebala ka mokgwa o. Jale ke mohopolo o mokalo fela ga ke bue hoo e le motlala ke rona ke mohopolo o kang o re o fumanang teng ka jeno wa tseba mmao ne le mosadi a lokileng ke dumela o ne o ka ba moreri ya gabane elang tlhoko se ileng sa etsang.
And as he journeyed, he came near Damascus. Are
asaya. Asata metsi Damascus a tshuha lesedi. Eo ho kale a ntotse fitisang hlole. Lesedi le tswang ho dimong le motela hare. A wela fatshe. A utla lentsi le reng Saule Saule o ntshorisetsa nna. Are o ma more.
And the Lord said unto him, I am Jesus.
Morena are ho yena ke nna Jesu e o mo hlorisang. Ni ho thata ho wena ho ra haditsinini. Me a re ka tshuo le ka tshutumelo morena o rata ke etse e nna. Morena a re ho yena tsuwa o kena motseng mme o tla bolelwa teng se o tshwanetseng o ya se etsa. Mme banna bana ba tsamaya le ena mme ba ya mme ba fumana monna Ananiase tlase mono a bona pono tsohle ke tse fetisang tlholego. Mme Saulo wa batho thaka leo la gale le lunya. Ananiase eno a bona pono a sheba ka tlung ya hae e ne le moprofeta ka tlung ya hae ha a rapela mme a bona pono. A morena a mmolelela mme a re ho na le monna ya thewang ka tsela kwana o fouke jwale ka mankgane mme lebitso la hae ke Saulo wa Tarese. A re morena ke utlwetse golo o seke wa roma nna ke monna ya sa reng letso o seke wa roma nna ho yena. A re empa bona tseleng ya hae e theohang ke mmontshitse pono ke hlaile ho yena ka topalo ya mollo ka mo foufatsa ka mo atarang ka teng fela ke ne ke loketse ho mo foufatsa le ho mo pshata pele nka mo etsa ntho e itseng. Le ya bona ka lokela ho pshata thuta ya Modimo yohle ya hae. Amen.
Let's read on.
When he got to write the book, he said,
"Oh,
that'll take
me to the book."
The same thing taken out of the book of
Yabopilo.
God help us to stay right where we are.
Now, let me read and
I'll read quickly now. But I certify,
let's
take you to judgment. I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Now, neither was I taught.
I never received it from man.
Ha ke a ka amohela ho motho ha o seminary ha o ngaka ha o khalalela ha o sekolo sa thupello. Ha ke a ka amohela jwalo, ha ke a ka rutwa jwalo, ha ke a ka fumana jwalo, ha ya ka ya ka honna jwalo. E tile jwang he Paulus?
E rutwa ke motho.
Empa e bile ka tsheno ya
Jesus
Christ.
When Christ revealed himself to me,
that he was the Son of God. When that pillar of fire fell upon me that day, he said, "O man, I am the Son of Jesus."
I'm sure
you want to say, "Say, say, 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 Empa e bile ka tshenolo ya Jesu Kriste.
Far ye have heard of my
le fela le utlwile metsamao ya ka pele ha ke ne ke sale bojude ke ne ke le ngaka yo golo moshana ke na le bona o ne a rutilwe ke gamaliele moruti e mogolo ka ofisa eo ba neng ba e na le yena nage ba ba kae batsi bangwe gore gamaliele ne le e mongwe wa baruti ba bagolo bagologadi e mong gadi bojudeng ba ka moshana ke ne ke botupetso ke tseba maipulelo a tumelo ya boapostola ka ofela esite le ntho tseo tsotlhe wa bona ke tseba o etsa dithapelo tsotlhe tsa oseng le o tlhonolofatsa batho wa bona ka moo ke neng ke tlhorisa ka teng nakong eo ka bogale bosele kereke ya modimo mme ke ne ke e ripitla ka moo ke ileng ka leka o thibelang phi eo ya bathethei ba halalelang le ya bona mme ke ne ke siile gole ka taba tsa bojude e le monna ya phame moshana ruri ke siile gole ka ba bontsha gore nka ba ripitla goba ke bolaile stefane le dintho tse ngata tseo ke di entseng le bona ka moo ke sebeditseng ka moo a neng a tlhorisa ka bogale bosele ke ne ke siile gole ka taba tsa bojuda thaka tsaka tse ngata setšhabeng saka e ne e le nna setlhogo sa o tšhisegela mokgwa wa bontata bona jale gopolang e seng lentswe la modimo mokgwa wa bontata bona mokgwa wa kereke ka mantswe a mangwe ya golwa ke ne ke le methodist ka botiro ke le baptist ka botiro ke le pentecosta ka botiro o o yena ke batla go ba modimo ka botiro ee ke yona taba le ya bone mekgwa ya bontata empa motlha go gatlhile modimo o Paulus ke wena enwa o tla teng jwale o neng o nkgetse ke sa lempeng ya mme esita le ya ntlisitseng lefatsheng lena wao wa mpitsa ka mogau wa ona o senonela ka go nna mora wa ona taba eo e jwang moya o halelelang ka go nna go kgatlhile modimo go nkuka ya neng a nkgethe mpeng ya mme wa mpha mora e le moya o halelang ka sebopego sa moya ka go nna go senonela ka go nna yena o hidishu ke a gola nka rata o hweletsa o seo kae bona anke ke o bolelele moeno motlha o kgatlhile modimo o halleluja motlha o kgatlhile modimo ntate wa letawa mme modimo a tlhonolofatse mme ga ke boe letho kgatlhano le wena empa mme ya neng a sa tsebe letho ka modimo jalo ka pela e sa tsebe letho ka dieta tsa lehlwa le ntate ya neng a robala a taile seterateng mme ke sena le dieta o kena sekolo le moriri o molelele o lepelela molaleng wa ka mme motho yo mong le e mong a ntlhoile ka gobane ke ne ke le mo kentucky godimo mona indiana mme ka moo ka moo e neng e le ponagalo e nkgang empa o kgatlhile modimo amen o kgatlhile modimo ya nkgethileng ke sa lempeng ya mme
that he might reveal his son in me.
Ate asenule mora wa hae ka hona ka o nketsa moreri wa lentse ya tla tsipama le lona hantle ya tla bona dipono le dipontsho le meka le mehlolo mme o gele se bona se ana bua ka sona go gatlhile modimo o etsa hona jwang mamedisang o sen nka nke mane ya leshomele motsetsheletseng jwale o senonela ka o nna mora wa ona ke tle ke mmolele gara baditšhaba a ke aka ka botsa kereke a ke aka ya go mobishopo ofe le go mmotsa seo ke neng ke loketse go se etsa a ke aka ya go nama efe fela le madi mekgatlho efe le ya e le ntho e sele ga ke aka amana le tsona ka mokgwa ofe fela ga ke aka ka botsa nama le madi
le hona ke ga ka nyilo ya Jerusalem ho ba priesta bo se ba halala le monta ke ba halala le ba bo ni hore jwale le a tiba ke fumane pono ke etseng ka yona ke bone mo rena Jesu ya khetheileng pono ba ka ba itse wa mona wena king mo thetheitwe ya halalelang che ho etsa e ding ka wena che ke ne ke tshwere di gao tsohle tsa bona le ho tala fela
And Paul said over here, I can show you in the scripture that he said he had to forgive
all the world. And he said, "Oh, Lord, let me know." Kampaka pakisa ka ikela Arabia kanto ya Damascus ni ya rofeleng hadi limotse tharo ya iba hona ke nyilo ya Jerusalem ho ya tsebana le Kephas ni ka dula ha hai di tshutse le shumele metsi mihlanga
and as we read on we find out that
Me arribala ritsela re tsumana hore yena le mo apostle Petrus bana ba so bona le bophilong ha iso tsibane
Never see one another but when they come together they were preaching the same gospel
I saw bona le empire ha ba kopana ke ba re ra evangeli e tsana
God's got a school
Yes amen
Mudimo na le skolo le ya bona eya
Here was Peter stood up on the
Petrus ne le yena a ema ka tsela penta posta hore Baka le molemo wa lona le kolobetse ka lebitso la Jesu Kriste tsara le nya di bitsa lona le tanka neo ya moya o halalela le ke a rota ba e tlote ha ka kang ke mo ketse wetsa ho hollena ka se ho ke fumane pitso ya ho ya Samaria a theola ke me a paka strate ke a pele mo tia kulang a tla ka me a matso o dimo me a kalela ho tlola le ho thata hore ho bokwe mo dimo ke rona bana a kala a tshwara tshebeletso e kgolo a re le ta hloka bohle moya o halalela a re se o le lokelang ho sietsa le mo ketse ho kolobetsa le bitso la Jesu ka ba ka le a banka e mo ntle mono le ba kolobetsa bohle le bitso la Jesu hore tokwana Petrus ba re matso o dimo le ba fumana moya o halalela Petrus ho dimo kana tunya Cornele ka mogwa o tshwana Paulo si na so ka mona le ha ile hutlela le thoka ye empa haola di bakentse o dimo tsa FPS ni o fumana ba rutwa ba itseng a fumana moledi wa baptist ine ile yena Apollos ramolao ya sukumile ya masene seri anka testament ya gale me a paka ka yona hore Jesu ne le mora wa modimo e monghadi ine ile monna ya masene Ni bana ba hoeletsa ba ina le thabo. Ni ri le itsalo. Ala nkhaola le shumeng tsurubedi, ya le shumeng tsurubong ya diketse. Mme le bone ha o jwalo na. Ba ina le thabo ba hoela moyeng, mme ba mathela mona le mani le atsiba.
Paul said, but have you received
Paul said, empanale amoetse moya o hallang ho tloha. Ni dumetse.
And to you baptist.
Mme ho lona ba ina ba baptisti. Ba le ka ngo sutumeletsa taba eo metsong wa batho. Ni le re se gereki sa mantsha sitse nali amoetse moyo halang hutlwa ka pa mo hlale dumela
I challenge you to bring me the green
ke le pepetsa ho ntse tsa se gereki
I've got the original
ke tsere se gereki sa mantsha honna
I have also the
hape ke na le se aramiki le se heberu hap
each one of them says have you emwe le
ene ya tsona ere nali amoetse moyo halalelang hutlwa le dumela
By faith
le boloka ile ka tumelo e o ke tumelo ya lona ho modimo madi a le boloka le hlekile sebeng ho ba a etsa se hlabelo madi ha le pholosi madi a le boloka le hlekile le re le boloka ile joang le boloka ile ka tumelo ni mo ke bui tumelo le ba modimo o le bititse le boloka ile me madi a etsa pheko ho le boloka le hlekile ka mehla Ni ka moya o le mo le kolobetswa moya o halalelang kopano nya ba dume Ni kopano nya moya o halalang ho etellwa ke moya ho etsa dipontsho mika emang ho tla latela ke emetse ntho engwe na kwa neng fela re tla ifihlela ke tshepa hore re tla etsa jwalo le hona ke le boleletse ho mpitsa na kong ena ho no se jwalo ho etsa tsela hore ke shere le ntse fela fela ka pa ale mabedi hape fela ho feta hanyenyane Kholoso e inkana ko e kai nako e kai ke kholoso ya mofuta ofi ho tloa kerekeng ya kerekeng ho tloa a re phetleng ba heberu ba burubung ke mana shumele mutsumo mutsutso fela 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 ho sheba horo ho inkana ko e kai ka mutsue mmalo fela
turn over to the book of Hebrews let's
he tang kwana buti nya ba heberu me a re fumane a re fumane ngore na kholoso ena inkana ko e kai
see what kind of salvation is
ho bona hore ke kholoso ya mofuta ofi Hare ba lenjwale ba heberu ba burubun ke mana le shumelo ntso mo empa kreste ka ba mo priesta e mo holo wa minono e tla ngwa ha phole di tsaka tabarna ke e fiti sang ka bo holo le ka bo e leng e sa ka nya etswa ka matso ke hore jwale eno ke yena mo ruti e o paulosi ya bona
neither by the blood of goats or calves, but by his own blood he has entered in.
Oh, once
unto the holy place, having obtained salvation for me.
Empa eleng ka mari a hai a sibi ni a etsa upulo ya veke tupulo ofika tsoseletseng e latelang ya mofuta ofi tupulo e sa feli.
What's the word eternal mean?
Lintsi e sa feli ni bolela ka ho kreste ka mora ho ba ke dumele ha motho ya ka bitsang Jesu Kreste ha ise ka moya o halalela.
There's three classes of
believers.
But them ones
who
has believed,
and entered into the spring.
Then once the year, Aaron anointed.
Aaron unato tsua. Kai kasinoneto sa Rosaya Saron. Ka oli emunati ine ina le munko munatu huyo. Mi ba itsele hlonya hai, itheuhele tlas mo phetong wa diaparo tsa hai. Tsokomela ka bo munna eno ane aloketse ho kena ka mora lesela. Hanka selim kapila hai ankile madi a situlo sa mohau ni una ke ni ka le rila hai selimo se seng ni a le lebala ya re ba khutla ho lenka ke a le sele thuntse le metse dipalesa ni rila khale le mo hlomo e sale a le jara dilimo tse mashume a mane le felle na roba tsa se halalelong seo. Bonang ha bao ba ne ba nka madi ao a selekane madi o ne a tlotsitse.
And he had garments on that had
a pomegranate,
I'm going to hurry right quick and get this out. Because we're
going to
terminate all
effort.
Oh,
Lintuka Linki Fela. You can't fail me when I'm going to be in. uka chika nka uka nka le leng la mantsi a o mone wa lisa kwana o genesi le wa lebens o lisa kwana o exoda wa lebens ha uka lisa kwana holy fit ke wa lebens ha ni tar ha o fita o tshenolo se kotona ka sinye tla be ile jesu amen o ka lebens ha holo ka mo ba tang ka teng e tla be ile jesu mo sa o fitang mo sa o fitang ho tshenolo ba o boletse ke nna ya neng a le teng ya le teng ya tla nna be teng Kinna motho le lohlomela la dafita naledi amis kinna alpha omega hoti a le z ka ditlhago tsa segerike tsa nteterwa kinna a ho fitla ho z kintse ke le teng kinna tsohle ho bohle ke hand kina be ke phela mekaso le jwale ke phela ka mehla le mehla kina le di notelo tsa lefu le di hele oh khidi to tsana ka leng le o le thona ka mona mme o kala o le bensha le tla benya le fetuwe jesu hand jwale nakonyana fela Merita bere rita 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 gautsa eya
What are we waiting for?
Yeme thing ha. Ni batang ka tsebele tso nye mona. Morero wa taba ye ke ofe. Le fatse le pelwai. O mo ya thomo ilu paletse king u dimukwana.
What's the molecules in the
Mola tjoki ofe ka di molecule di atom. Ni o hona hohle u bulelang.
Turn Romans to 8 just a minute.
He tla go ba roma ba borobedi motsotso fela.
What's it waiting for? What's all this waiting for?
Kina ko efi?
Romans 8 chapter, and let's begin and read about the.
Aroma kaula burubedi. Me aritaleng, me ribale mushomung on kari timane aburubedi. Aritaleng mon huya rubung timane shumelung surubung leu bala fela mona huyeza monati fela ru.
That's right. I know where you're.
Romans 8 chapter. Oh, ke ipotsa nang ka khona ho mamella. Ha fela nka khona ho mamella jwale.
Hold out nothing.
O se ke wa mamella litho.
It is what
you are not you ka mamella. Ke hore na yena o ile a mamella na.
I am in him now.
Yes.
Ke ka ho yena jwale wa bona. Se e o ka re, se ha ba ke le ka ho yena. Jwale lona lona ma presbyterian le re. Ha, e sa le re di metsi taba e o ka mele. Empa bo philo ba ha bo apaka hore ha o di mele. Ha fela o sa tsamaye ho latela mofuta wa bo philo. Ho a bo tsamaile. O dumela yona evangeli eo a irerileng gore ha ba tsi e rihlile ke dumela tshireletso e sa feleng ne o tswela ntle mona mme o tsile di sikara le o mathela di tansi mme basadi ba kuta moriri wa bona go taka sefahlego sa bona le o itshwara jwale ka ntho eo ke sa e tsebe ditholwana tsa gago di paka gore ga o e dumele ga ke re na o dumela phodisong ya galalelo o ngaka John Sweetse e ne e le jwalo e ne e le matsatsing a fetileng jwale moikaketse tuwe molato ke eng ka
wenawena
ngwana batho ya kgelositsweng o le gakana le evangeli go fitlhela e le ntho e gaulang o faposeditse tselaneng e itseng e se retse thuthubolong e itseng e tukang nna ga o bone se wa se boletseng mona ore moya o mongwe le o mongwe o sa boleleng jesu ya tlileng nameng gantle jwale ke wa moya o fosaetse ebile boletse jesu kreste e ne e le ena maobane e sa le ena le ka jeno mme e tla nne e be ena ka o sa feleng sewa se buile mohlango o sa le sona jwale o jwalo ka mehla yohle mamelang fela gobane ga le aka la newa moya wa bohlanka gore tshabo e boele e be teng le mpa le neilwe moya wa babe bewang bana jwale goba o bewe ngwana ke gantle ka mora goba o bewe ngwana wa tlhomamiswa eba jwale wa utlwisisa ka mora goba seboka se tshwarwe mme o se o kentse ka nepagalo mmeleng o mora ehlile morale ga o tshwetse la bobedi o gono eo ke tswalo ya gago empa jwale o tlhomamiswa madulong ga re aka ra newa moya wa tshabo rempa re neilwe moya rempa re neilwe moya wa ba bewang bana o o re bitsang aba nka e bolelang modimo wa ka ke gane le wona moya o emelang le moya wa rona gore re bana ba modimo go o etswa jwang ga o re thoriso go modimo halleluja ga o ntshwenye ke ngwana modimo mme o a tswa mme o etsa dintho tse o di etsang moya wa modimo o tla etsa mesebetsi ya modimo jesu o boletse ya dumelang go nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le ena le ya bone
I'm talking about the Spirit of God.
Naki, aki buika honu, kibuaka moya wa mudim. Le wona moya o emela le moya wa rona, hore re re bana ba mudim. Mi ha re le bana he, re majale, majale fa a mudim, majale fa ha mo le Christ. Hari u tlo bu hloku le yena, re tle. Re newe khanya le ye. Kimpa ke le kanya hore hlomo. Mamela hona fela. Oh, hore na ho ha o ho.
For I reckon that the suffering of this present time are not worthy of to be compared with the glory which shall be revealed in us.
Ha tshwane ho lekangwa le kganya e tlang ho bonahala horo ka horo.
For the earnest expectation of the
creature it calls here in Galilee, where the creation is right.
Expectations of the creation. What's everything waiting on? What's the whole creation waiting for? The manifestation of the Son of God. It's waiting for the church. Who was the Son of God?
Adam.
What was his domain? The earth.
The Father. One aina le puso duma le fatshe na one paet ine isi ela Elohim le khaten leo ine le Jehova le ya bona ke hore ke modimo ne ke bupile ba bang ba ka tlasa na hun
me ke ba file muso
ni muso ngwa bona muso e tla sa bona ke fatshe motho na ruile bo rena duma le fatshe.
And all the whole creation is waiting for the sons of God to be manifested.
Amen.
Me mupo ho se o lebeletse hore bana ba modimo.
We're watching for the coming of that blessed day.
When our Lord shall reign, all the earth will rejoice before that day. When our Lord shall reign, all the earth will
rejoice before that day. Waiting, God, trying to place His church in position to manifest Himself, getting more than He can do, and as the Spirit flows
through
me. There you go. I can work.
Get another one of your placing Him. I can place Him. Eo ya bana hlomamisa go bona ha go montsetsa ntle mona le go tshwara seboka sa hae go mo etela ka lenyoloi go mmolella taba jwale ha ba buletse nnete jwale ha ba amane antho e itseng fela e ke ke ya sebetsa le khalebo ho ke ke ya sebetsa re bile le ho hongata ha hono kempa ke bulela dipona hatso tsa bana ba modimo ha modimo a ipona hatso me a mo rumela ka ntle me le o tswela ntle me seo a se bulelang ke nnete.
What he does, he manifests Christ. How do you manifest Christ? By the way,
he says, right.
By the way,
he says,
all the words. Having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which in His purpose left in Himself before the foundation
of the world. How many understand
that? That is the dispensation. Dispensation of the fullness of time. Do you believe in dispensations? You believe in dispensations?
Bible says
in the dispensation of the fullness of time. What is the there's been a dispensation of
there was a dispensation of
the Mosaic law.
There was a dispensation of John the Baptist. There was a dispensation of Christ. There's a dispensation of the church. There's a dispensation of the adoption of the world's waiting and groaning. And when the fullness of time comes, when the dispensation of the fullness of time, what is the fullness of time? When the dead rises, when sickness ceases, when all the years are growing, the fullness of the dispensation of time. Watch this. When in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ. Christ. Aren't you glad? Gather together all things in who? How do you get in Christ? But one spirit, one baptism. One body, and that body is your body, already judged, then what are we? When I see the blood madi over you and everything, you're sitting there ready. I'm in there, the Holy Ghost passes on over. Oh, and when the fullness of the dispensation of the time is here, all things be Christ, both which are in heaven. Oh, I'm going to start on it. All the family of the earth is named what? All the family of the earth is named what? There's one great living church in the Lord. She buried her head. Inkile le bitso la hae e tlatse ka moya wa hae ke hanne ha ke re ha ke a hlile mesebetsi ya metsi ha ke bui hampe ka matlo a bona a kokelo le tse gabane tseo ba dietsang ke nana hore ya ba batse ya mme ke mahlonolo a modimo ho ba futana bana ba batho ba mahlomole ha ke bui hampe ka dintho tsena tse ding tseo ba dietsang ho hotle ho itutetse fela mme mekgatlo ya bona e meholo le dimilione tsa didolara ruri nka mpa ka bona ho ho ena le matlo ohle a jwala sekgutlong se seng le se seng nako efe kapa efe ruri ke ba hlompha jwalo ka bareri ba emeng sefaleng.
But when it comes to the gathering together at the end of the dispensation, it'll be
empa ha utlwa ho bokelweng ha mo pheletsong ya nako e beilweng e tla be e lebeletse ponahatso ya bana ba modimo ka hara nako e be hore a tle a bokelle tsohle ha mo tsohle tse beilweng ka ho kreste kreste king ke ba bakae re kena jwang ka ho yena korinto ba pele paulo shimeleng tse mmedi ka moya o le mong dikolobetswa bohle mmeleng o le mong e le mmele wa kreste mme re entse majalefa a neo e ngwe engwe le ntho engwe le engwe e molemo eo a e ruile na ho nepaetse mme lefatshe lotlhe le a fielwa le alla le lebeletse diponagatso motla kreste le kereke ya hae ba kopana mmogo gore nako e beilweng ke ona ga e se e phetheile o bokelele tsotlhe ka gotlhe go kreste le a letse legodimo le a le go lefatshe mme ke ka go yena lefatshe gape ke ka go yena
have
obtained God in lefa.
Oh, Brother Neville, forgive me for taking this time.
Oh, Mwina Neville,
that word.
Oh,
yeah.
Lefa. Oh, look at it. Oh, ke a tseba hore ke mwena wa ha bonna. Ha ke ke a hola ha ke tsanye.
I don't think. We have obtained an inheritance. Somebody has to leave God before the
world.
A name written on the
book. Oh, are you seeing the shoe bona? Are you buying pizza now? Shoe guy. Hele, hele. Rita fika juante mani yabo raro busiun bolu hona. Kapa kalo yabo raro. Isitale juale hariso fikile timana te sanu ta hona. Juale ma kwaten au kwa. Le au le juale. Isitale kela we balafela. Miki tuel.
In whom also we have obtained an inheritance, being.
Ape kika o Kriste rufumane le fala ona kamo.
What?
In.
How do we get?
Le fumana juan le fale mo.
How did we get it?
Because we were predestinated.
Amen.
Thank you, Jesus. Amen.
But it's so good to look at
you.
They never received the truth.
They never received the truth.
Yeah.
Yeah.
See,
How come all bow by say, but you never bonus it? Bafilan Cabello Moyen or Halalan, Balatin, Mata Allen to the Monatala with him. Talk about the many Baba Mued, Murau Monu, Mumatabo, Hulubu, Molesima, Horma, Pilita Bae, but many Baba Mued, I never knew a mono hunter, the Swale Calibre, by Africa team. Kobani, yalo hono re tla go bitsa moyo halalang le fatsi le ka ntle mane ke bana mo ba leng teng morao mona ka pa hodimo mona a re re hona ke moyo halalang me bona ba morao mona le ya bona ke hona mo tshepiso e leng teng ke mono tshe ha ba ka roma di hlwela tele shume ke le seng o tswa mo rabeng ka mo e le hore rona bo tle me rabe re tle re tsebe seo le fala rona le leng sona mo bo tle ba tla hloma miswa teng mono mo re tla hloma miswa teng ka ba ka leo ke ta roma di hlwela tse itse Yeah, but what's back to do more? Oh, he be chair. If I do some halal about Tetian, who come with some oh, we have been chair. The cake is a whole new, Labon. Joshua Calibar, that's Chevana, this one. Tabacalo, Bafita Mona, Mibadi, Sashuba, Tele, Banana Bella, Dimu Mani, Bacola, Citadel, Hula Mirarea Bona, Leo Puya, or Michana, Lilith, Lilith, Rule, Mona, who can't aim in Iona, Imunati Rule, or Imunati, oh, Bonan, Hulu, Babo, oh, the cake of Hona. Ho etsa hono ho ema kha tsone ni kha to ewe ni ho ni ema di tso di tshotse tso tse kholo o ho bi ruri di ke ra khona ho yetsa chemo ha ho sa tlele hore ke mang re ke ra khona chemo ha ni ba tala ba ho a re khutela dipitseng tsa dinna ma tsa e khatika ho la ra sa ba dula ka se mono re ke ra khona tsina ena iwo tlulile a holo re a tseba re ke ra etsa hona re ke ra etsa hani ka le bo a khala a ema luna boshe Joshua a khola emo le emo wa lona Ringi bue ho, oh Johnna, niki kera kona wiyeza, oh niki kera kona. Che hai ba kilu kesu kawa na nimu khatu wa kwa dikarite muina brena. Hai ba kilu kesu huri sa muri duwa ka jola ka musari muhulu ya ite. Hai kesi besa uki nangi tasi yeza. Hai ba kilu kesu huku bula mari kona ata kiki. Niki kera kona watiba. Ni hai ba kilu kesu utu eva disikara taka. Hai ba kilu kesu eza honu. Ntwana batu. Umotala o fokolang o lukuluti ntike ka gona go ita hono le ho Joshua o lelit haleluya ke ka gona o lenka ina ile hi kana ba shebile metielo holo ene ke haleluya ka marako a phami
Joshua and Caleb was looking at a promise.
Joshua e ka le ba ba shebile tsepiso e o modimo a yentse
stay with the
word o dula le lentse ho sa tsotela hore o mang dula le leng
Peter said, repent, everyone.
Of the Jesus Christ, Jesus Christ, the promise land.
And then to your children.
Leobana balon le ba leng hole ka ofela ba o morena modimo wa rona a ta ba bitsa le se la dumela o thonga ho kwaleng ka kopo le se leke le ya bona
are you pilgrim holiness and Nazarenes You come right into sanctification.
Mono luna pilgrim holiness le ma Nazareni. Liki le la bala kena khala letso hantle. Ho tsama ho fitse ba keng sena mo le bona merara. Milanto reteleha la khu. Le bona setsa etsi. Ke lona le baka. Ha le aka la tsamaya ho kena le fatshe. Mponseng mo Nazareni ka pa mo pilgrim holiness ali mo. Ya ile engwe ya tsona e le mabaleng ka jeno. Ba tshwere tshebeletso tse kgolo tsa phodiso ka mehlolo le meka e etswa. Mponseng ile nngwe. Le dutse fatshe le egapeta. Di khutse di pitsentsa di eie. Di lela ema ka de shebania. Ke han. Ka komela le hona anke ke le bema dilo a lona ho ba heberu ga o le botshelela. Ho ba ni ha o ka mo ba o ba kile mba bonisetswa.
You know better.
Le tsibile han. Ha ba le sa etsibe. Le a etsiba jwale le a bona. Me ba filwe kabelo. Ba 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 latswa di ne o tsa le godimo.
Tasted.
Ho latswa. Le a bona. But why are you me ba duri bare oh watiba ba o ikana ya ba ba ne pi ikana ya ba iluki ikana ya ba ijwalo empa ke a bolella monna o batla dumelo engata o etsa hono o lata di neo tsa le godimo Lia ente mari asilika ntho esa halaleli
au o tsatsiteng ka o
lo ka morere nai o muisa kwana ore ke fumane pitso ya o ba mohlanga wa morena o lo kile ntho ya pele e o ke lokela ngwe yetsa ke o hlatsa le pulanke moratiwa ne ke tla uisa sekolong se itseng
ntho
ente ka o fitisa e wa kileng a yetsa han ata mo honya so se se o mudimo ale ka ngwe se kenya ka ha jwale he bona
far
gobane e ka re ga re etsa sebe ka bomo go etsa sebe ka bomo ga re se re filwe tsebo ya nnete tsebo o e bona lengolong le o tseba gore bibele e re e sa le yena maobane e sa le yena ka jeno mme e tla nne e be yena ka o sa feleng le bona gono ke tsebo ya nnete o e bona e be re ya gutla le o etsa mmadi a selekane monna ore oe ke dumela go modimo ke gantle o gata gato ya pele e filwe ke dumela galaletsong bolokile o moeding gantle mona mothating wa o fumana moya o
halalelang
empa o a nyarela mme ore ga ke tsebe letho ka ntho eo ga e ba ke loketse o itshwara jalo ka tšhe ga ke tsebe wa tseba batho ba bitswang ke tsebe gore na nka etsa jalo kapa tšhe ke a kgola nka ya ngodisa fela le a bona mme na wa tseba go etsalang o
boletse
ga go ka moo ba ka kenang ka teng
They have sinned the way
of
the Lord. The Bible says so. I know that's
true. But the Bible says, have faced the way of the Lord. They have faced the way of the Lord. They have faced the way of the Lord.
Sure. But you
know,
you've seen the back and all these other things.
Things of
the Bible. And you have
faced the way of the Lord.
You've faced the way of the Lord. You've faced the way of the Lord.
Oh, fitse sitemo di mo mona ke monna ke eng ho bulukile ngore o sebe moetsa di ya tlase tlase ke ho ntse ke sibe u pilomba how king di u tiba le onwa le ba sabe di ntlo pilomba how ene nyisa lokela u bate mono
ho
ntse ngono ke madi asilika.
Then you come up close enough to taste the grapes from the other
end. Ne ho fitse ha ho fi ho kala tsa merara mo dimo abele mo hao e mo hat we tsa mari a sile kana ntho e sa halalele le o nyedisa mo sebetsi wa mo hao
it's impossible for
him ka mo a ka kenan le fatsi we tsa itse ke botsa lona jale nna ke motho ya bapisang dintho le motho mang ka pa manya tsi ba bibele wa bapi na ho bile le mo wa bana bao ya bile a fika le fatsi le ha o le a mo wa bo Kimanya khone kimanya ile ngatshela ka kwana
ah
ba ile mpile ni ba khuta ka hore re ka linka re ka fumana moyo halla ba modimo itsa ke tlo so mo letsa tsi la penda kosta hanka ba ka mika kolo ka tsi la Jesu Kriste ke lo Jesu amohela moyo halla palo e ye tse ditena
I'm willing to do it
ke mise tse we yetsa yaka tsepiso ke yaka
you get it
ya tswara
now the promise is mine
wala tsepiso ke yaka ke ai amohela ke yaka yiti le kion ibile bao fela
oh you say but brother Branham in the resurrection
oh o ka re mo empa mo ina Branham tu hong ba ke ke ba bateng mo
oh
ba ke ke chemo hard
jesus
bule bao bana bare ho me u ikete ale kana le mosi mi u ite uno le ke u bone Abraham ni ar ni Abraham o sana ashu ke na ho so bi ho ka u dimo di mo tema shuna mashalo mi u bule tsa ho bone Abraham
he said before Abraham are be
Abraham ai bateng yentse ke le ke Oh, Hidi, Yalin Ten, Tenka Mesa, Mudimo, Rabusa Feli.
Not yesterday, not tomorrow.
Isin Mauban, Isin Musan. Kinsekili Ten, Yabon, Mudimo Yalin Tenka Mesa, El Ilin, Elohim, Kinsekili Ten. Yabatunaka, Yabarata Mulakiho. Are a chair, what the Nava Jil and Mana fell in Kadimatema Shuni Ama. Mudimwa Tola, who had a Rodimo Mava Fair. And about Amakera can live in Chirin Tetel, Manasin Sakari Kadimatema Shuna Ama. Newaka Hale, Osaka Hale, Antakara Kerakena, Lento Emily and Wajual. Bahulubaka Bajil and Mana fell in Kadimatema Shuna Ama.
And Jesus said, and there every one.
Nijesu are. Meba Shui.
Dead means the eternal separation.
Ushua, Hobulela Karuhano, Yabusa Feli.
There are everyone there.
Ba shwile. Empa ke re holona. Ke nna bo hobe bo ba bo pilo. Bo tsang ho modimo le ho dimo.
Amen.
Bo tu ya jang bo hobe bona ba moya ona le bo pilo bo sa pele. Me ke ka dimela.
Now raise him up.
Me nna ke ka motsusa hape tsa tsina tetelo.
Oh
mwina na ha motle.
Isn't he wonderful? Wonderful. Wonderful. Isn't Jesus our Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what is recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful?
Is that right? Re bona moya wa hae o tsebami hopulo o tsamaya hara rona
re mona a sebetsa mehlolo le dipontsho le meka re utlwa gore e ngotswe gantle le ntse mona le le bona le phethatswa ka ntle mono gantle gogedi
Ears have heard what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?
Missing aiming and medica by Miraro, what about the tablets of Colibeso, Etra Mona?
And I'm those who are going to be a woman, Basadi Bakileka Mona, Mibana Kalisonina.
Mme jwale banna go le letsiadi laka ka mona ka letsong lene mme basadi ka mona go tla ba le bogaikedi ba malala a laotse ka diaparo ka mono mme ga e ba go ena le monna ofe kapa mosadi ofe mona go seng gona ga o godiseile gore o dumela lentsweng la modimo mme o dumela gore modimo o boloka tshepiso ya gae gore ga fela motho a ka baka ka botlalo sebeng sa gae sotlhe
Now the blood
of the Lord is in to Liengwe. Check it to ya how fella from Jim. Nemo Jim Uabiza, fella. Who beats you? You honor with a dwallow, honor dwall.
I guess so, Colobits.
Check, half a lanka gala, make it unto F. Papanin. Ew, Elki on Anto. Gala, either ways unto F. Papanin, who are on your hat to your house, Wabon.
You got turned.
When you get so retele, Ocalele, Wabon. Or check, I can soak a key, one and the Camus. Chair Muina Muratu, but our own points and more little, more mutu.
If I see the Honakari Motema, Shim
Amararo, Lemutu, Olimon, the Fatima Porta, Capilla, the Bishop of the Bajalo,
or one
person, Motuale Moon, Motuale Moon, I kill him according to the Catila, if he is seen, I see Calibitula Jesus Christ.
And everyone that wasn't baptized, Niemulia Munyaning as a Colorado, the Bitula Jesus,
Unalu Jesu Colorado, a happy Calibit.
God only had one name.
Would you be the little fella? Many little high to Jesus. Ewe ne le murawa hai. We the uncle little murawa hai. Mudimu, Jole Jesu, Miline le mutu. We the bataba ew. Kimurawa Mudimu Yanin Akurumedi. Jole Harijumele Mukwemwa Bumwe. Batu Barin, Mudimu Utana le Munanawa Hau. Rijumela Hore, Unale Muraro Babuche, Bucheteo, Bamudim. Bukheteo bo hararo ba modimo bo modimo a bona haditsweng ho bona empa hona le modimo o le mong le a bona ke hanne
re
dumele re dumela ho ho re nki ya tsena re dumela hore modimo o phitse di office tse tharo ke bile le office le fatse kana go yenne ke le lona ba sadi ya ka nneng ena me lona banna ya nneng ena lona ba ntseng ba itukisa me ba itukisa la tshebeletso ya kolobetse jwale Mme jwale modimo o ne a ena le diofisi tse tharo e nngwe ya tsona e ne e bitswa bontate kapa legathe la ntate e nngwe e ne e bitswa bora mme e nngwe e ne e bitswa moya o
halalelang
jwale kajeno ke legathe lefe leo ntate a sebetsang ho lona kajeno moya o halalelang yena e ne e le eng matsatsing a fetileng
jesu
yena e ne e le eng matsatsing a tlileng pele ho moo Empa ene le modimo o le mong fela na ho jwalo Ntate mora le moya o halalela boraro bo yo fisitse o se tharo tsa modimo o le mong modimo o le mong Empa jwale Ntate ha se le bitso na ho ne paetse ke batla ho le botsa jwale ke batla ho le tsa Matthew wa mashabe ga mtsurubedi le shimele mtsurubo mo Jesu a itse yang ke hona le ditedi tsa batsohle le ba kolobe tse ka le bitso L E B I T S O le bitso la ntate jale ke batla ho bona hore le tsiba le ngola la lona hantle ha kaka le mpolelle ha kitswa mole ya ba hore ho bona yang ka le fatse lohle bulela mba bukwa bohle e fangedi ya dumela a kolobetswa o tla boloke ya sa dumela o tla ahlula me tsola e tla tsa maya le ba dumela ke yona ena ga le bitso la ka batla le ka matemona na ho ne paetse batla bua ka dipuo tsentsha batla tshwara dinoa Jwale ke tla le kotsetsa Matthew. Jwale mamelang. Ke botsa ranalane e mo le e mo. Jwale taba ena e taping ya le fatshe lohle.
I asked any historian to come to me.
Ke kopa ranalane e mo le e mo ho tla ho nna mme a ntshitse sehlo sefe fela sa lengolo. Sehlo sefe fela sa kapa e seng lengolo. Sehlo sefe fela sa lengolo kapa history efe fela.
Any verse of history.
Imana ife fela ya history. E kile nya bontsha hore mo protestanta ofe fela. Mo motho a kileng a kolobetswa ka le bitso la ntate. Mora moya o halang. Ho fitla kere ke ya katoliki e soma le khotle la nisen. Jwale taba eo e thepi. Ya bo pare ba le fatshe. Di fetolela dipuo tse mashina a mararo le metso ya supilentse fapaneng.
I'll pay your way across the ocean.
Right.
Father, Son, and Holy Ghost is a false bogus Catholic and not a Christian
Catholic.
Luther wrote the Catholic Catechism.
Wesley
adopted him. But this is a ministry
that is
not
in the ministry of the Catholic Church.
This is the hour.
That's right.
Remember, there was never a Christian in the Bible who ever got that in the name of the Father, Son, and Holy Ghost.
For 300 years,
the Apostle
Paul said,
"I have never been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Ghost."
Bane ba inali ke ba dile bobedi ba holo ba pele ho nisene le khotla la nisene mme ho tswa mo ba tlhopisa ho bitswa kereke ya bo Kriste e ka le fatshe lohle mme ba etsa mokgato ka yona le ho susumetsa batho bohle ho yona eo e neng e le kereke ya katoliki le ntse lena katoliki le bolela ka le fatshe lohle kereke ya bo Kriste e ka le fatshe lohle le fatshe ka bophara kereke e le nngwe e akaretsa le fatshe mme bo Kriste bona ba susumetsa batho Huyon, kamono ba amohela, ba theola Venus, mme ba hloma Maria, mme ba ile ba theola Paulo o sikapa, Jupiter, mme ba hloma Paulo.
It's still pagan.
Isale ya bohete, han, kere ke ya katoliki itswa mono, mme ka morao, ho di le motsema kholo a mahlano, bana le tshwantse se ba palang, we will jwale, sa Ben Ur, ba bile le melao e le shume na go e seng kalo ya o fit. E ka ba ka etsa engwe ya ha ba ka khona. Ya di limo tse magolo a le shumele metsi e mehlano tsa mengwaga e le fi. E ka ba ka hlahisa eno. Di limo tse magolo a le shumele metsi e mehlano tsa tlatlapo ya boheteni. Mohlaba hatela emo le emo le ho ba bolaya ho ba finitse ho ba fanya ka mohala. Ba bee pholo ho le leng le pholo le tsone le leng mme ba re ba ake sefapano ho seng jwalo ba tibele e nngwe e nngeng ena. Kapa nenyane ke le ka bea le tsola ka hantle switzerlane ka mora di thupa mo ba ne ba emeteng ni ba khaule malini a bona ba ba bitsi ba loyi le ntho engwe le engwe fela
exactly right
ke hantle a hono han
that same spirit
miki moya o teng ka je
it's just a law
ke mola o fela o tibetsi
wait till it gets
ema mo fihlela u fumana tukulo yao
the bible said so
ibile itsalo Eman fela o fikela o bontsha mebala ya ona ha o fumana monyetla wa oetsa hono o ka etsala hore le o voutele ka pele ruri ka hohle ka motitsi bang ya bona o ka etsa hono o tla ha o mogwa o kwalla ka ntle o luketse ho ke hantle o luketse ho tla wa tla mme ha o etsa jwalo le hlokomele fela empa moina o batla o tsiba ntho e lengwe ena fela ke tseba e o ke dumetseng ho yena haleluya o hanta hantle o tswelle wa bona ke yo
There's a time when the rider,
the Lamsa, e mong hat ile ar ile ka bona temo eo ya me ya busimba o bong kana hana hore o mo profeta wa more hore modimo a tsana le phatse pele ya hao an go pela ka le tsola hai hore jwale ke a tsiba hore ke yo are batho ba na ba America ha ba tsibi li eng
said they don't even know nothing
hore ha ba tsibi le litho hore ba le ka o nka buka ya botshabela mme ba e tsibuka ya bophilime ke tsala le bibili ya bona ha ba tsibi Are how le bitso le leng tsa le hodimo how le bitso le leng ho ba motho ka mong o kolo be ditse ka le bitso la Jesu Kriste ha o ntse e ka modimo a le mong ka ba person ba bararo
that is brother Lamsa
ni e le mwina Lamsa na ka Lamsa mo fetledi wa Biblia Lamsa ile motswale e moholo wa Eisenhower le ba diplomati bohle ba baholo ba le fatshe le ntho engwe le engwe e sile a ga matsoa ha ya nkopela hore ka tsile le ba tla o thunyetsa hono
All those people
empa hore hopola batho ba bohle ba shwela morero ke batla o tsana le mohlapi tsosi ane a hlahletse tshankane we ina le mohlankanyane wa gale ka mono me o ne a tshuhile ka hohle me are ho molato ke hore na wa tsebo tlo bulawa tsosi are ebo are tsheng o mothati wa o shwa ka je are ebo are tshe baba ha wa tswana are le kha are lo ke so goli emwa baba ba bitsa ma kreste Are ebo hore ho etsa etsi me a mmolella yabau dira fati mi amupetela pale mi arhanza atswella
he said could have been
mi kabe ke lukulile o seng hona nkabe ke ile kaya ka ngolisa putonje ntse bona tema buitso mi ka tswella ka phila wa bona nkabe ke lukuluhile empa ka tswella ka ntle ho gore ya motse ka nto bona emong a etla a kena ka tsiba hore ine ile mang ka re morena o ya kae
he said I'm going back
are ke khutela teng o ya thagiso hape hore ke khutela morao hantle hape na go nyana eo bare ke mang eo le bitso la hai ile Simon Petros
hore
ke nna yena
we are ready for you said I've been waiting for you walked right on out that boy touched him on the shoulder and said wait a minute Simon I accept that God too and now I'm not afraid let mine be the next one that's right hallelujah It's dripping with blood.
Yes.
It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go. And they said unto Peter and the rest of them, Men and brethren, what shall we do to be saved? Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. The Lord bless now. While we get out of the way, you can watch the baptism as we... Thank you.